Batura je baina rumue semoraho. Moraho mezenez. Nishime kuza guhura namwe no kubasura no kubashimira kubashimira ibyiza mukora byo guhangana n'ibibazo byinshi muhura nabyo ibibazo ndetse bimwe bimaze kuvugwa ariko ni ibibazo muhuriyeho n'abandi banyarwanda muri rusange ndabashimira rero inzira murimo yo kubikemura hari bimwe mutakemurirwa n'abandi ari mwe mugomba kubyikemurira hari n'ibindi bibazo ari mwe ari abandi banyarwanda dushobora gukemura dufatanije cyangwa se dufatanije n'abandi ibibazo rero binyuramo nkurikije no kubyavugiye bivugwa hari ibijyanye n'ibikorwa remezo amashanyarazi imihanda n'ibindi ibyo ngibyo nanone tugomba kubifatanya kubikemura inzego za leta abaturage ubwanyu kugiramo uruhare ndetse n'abikorera abikorera abashoramari nka bashora imari hano mu ruganda bashoye mu rugomero rw'amashanyarazi basanzwe bashora n'imari no mu bindi nk'ibyayi cyangwa se n'amakawa n'ibireti n'ibindi cyangwa urugomero no ku ruganda inganda zitandukanye harimo n'ikaragiro ry'amata ngira ngo mwavuze muri rusange ngira ngo hari ibikorwa hari bimaze kugerwaho ariko haba hakwiye kuba n'umuvuduko tugenderaho naho dukwiye kujya tuwubara ibintu bikihuta hari aho usanga kutihuta bituruka ku bayobozi twebwe cyangwa se gutinda kumva no kwitabira ibyo bikorwa no kuri mwebwe ubwanyu mba ngira ngo rero uyu munsi nk'uyu tubisuzume tubisubiremo ariko dushakisha uburyo ibintu byajya byihuta niba tuvuga gukemura ibibazo by'ubukene ingamba zihari zizwi zivugwa ziganirwa buri munsi muri mwebwe harushaka gutinda cyangwa guheranwa n'ubukene harukunda ubukene muri mwe agira umbwira rwose numve niba hari umva twakwibanira n'ubukene ku buryo abantu bavuga ngo ariko bashaka kudukiza ubukene bo baratuganisha he ntabwo ari byo nta muntu ndumva ushaka kubana n'ubukene ibishoboka rero ko byakorwa bikavana abaturage mu bukene igihugu cyacu kikava mu bukene kuki habaho kubitinza kubitinza byo byaba bigamije iki hagati y'abayobozi namwe abaturage ikibura kugira ngo twuzuzanye mu mbaraga zacu mu bushobozi bwacu buke dushaka kongera ibintu bibe byakwihuta ikibazo cyaba ari iki ikibazo ubwo turaza kubisubiramo wenda mu biganiro turi bugire bindi ariko nk'uruganda dukwiye gutunganya amata rwahejwe n'iki kuba n'uyu munsi kuko numva ko byatangiye mu 2010 na kangahe na rimwe ntabwo mubizi ni ryari minisita ryatangiye ryari minisita ibihumbi 2011 ubu turi muri 2014 ayo mata se azaramirane mata uhera ugomba gutunganya nuyatunganya ugahera mu 2011 ukageza mu 2014 ayo yaba ari iki abo yagomba kuramira azaza barabaye abasaza barashaje cyangwa barashaje kuba umusaza ariho no gusaza umwe yo kuba utakiriho ntabwo ari byo ariko ubu ikibazo ni icyacu ni inzego za leta ni inzego z'ubuyobozi nitwe ubwo nitwe icyaha kiriho turaza kucyicuza turaza kugikemura mu buryo bumwe cyangwa ubundi hanyuma abarimwe duhanga amaso turebe urwo ruganda niba murukoresha cyangwa murupfusha ubusa namwe ubwo icyo cyaha tuzakibabareho ariko ndizera ko uruganda rutakubakwa ngo rukoreshwe ubusa ruriho ruhagaze ubwo ibyo ni imwe hari n'ikindi kibazo kitayakirangira nacyo kijyanye n'ibireti imirima yabyo ibikore hagati y'abaturage na bayita iki ibyo ikibazo ni iki ikibazo cyabiki Ninde hano mu bayobozi watubwira ikibazo cyari cyo Wese byose ni we bireba Hari by'amata heze hari bya
Murakoze Your Excellency. Ikijyanye ni ikibazo cy'ibireti hagati ya soperwa n'abaturage. Ndibwira ko cyagenda gakigana mu gukemuka iki cyane cyane kiba kijyanye ngira ngo n'igiciro wenda abaturage baba batishimiye ariko nduva cyaganaga gukemuka. Ahubwo wenda
ariko gitwaye igihe kingana iki cyane cyane mu gukemuka ariko gende ikibazo cyatwara imyaka kumbwira aho kigeze ubu ariko utambwira imyaka kimaze ubwo ntabwo ukuri kuba kuzuye kuko ikibazo iyo gihari kigomba kugera abagikemura kigomba kugira igihe kandi gitwara kigakemuka bikava mu nzira cyangwa bikananirana bikamenyekana ko bimaze igihe kingana iki
bimaze igihe kinini Your Excellency ngira ngo habayeho ikibazo cy'imbaraga nkiya ku ruhande rw'uruganda wenda ariko ubu ngubu biragenda bikemuka biragenda bijya mu buryo
bw'ikirere ariko aya ntabwo aho ngaho ndahagera aho ntabwo ndahagera agenda cyari impamvu bigomba gutwara ubwo turi abantu bakemura ibibazo cyangwa turi abantu gusa bicarana n'ibibazo ubwo babihombeyemo barahombye abo byahitanye byarabahitanye ariko urangwe uti tugiye kubikemura ariko ndabanza ntabwo ikintu cyo ibintu byo kwicarana ibibazo bishobora gukemuka ntabwo ari byo ntabwo ari byo byaba ari abayobozi byaba ari mu nzego za leta byaba ari ku baturage ubwabo ibintu byo kwicarana ibibazo bishobora gukemuka ntibikemuke ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo ari byo kandi ndibwira ukuntu atari byo uko bikwiye kugera n'ingaruka n'ubundi bifite ingaruka kuko bikenesha abantu cyangwa bikicisha abantu inzara cyangwa bikagera gute ariko noneho ababitera nabo bikwiye kubagiraho ingaruka ntabwo turi abantu bo gutera ibibazo cyangwa bo kwicarana n'ibibazo turi abantu bo gukemura ibibazo ubwo aho mvugiraho mu mwanya washize nabwo nahoze ntongana ku bibazo n'ubwo uruganda rw'amashanyarazi mwumva urugomero rw'amashanyarazi amashanyarazi avamo yarakwiye kuba yariyongereye ubwo ni ukuvuga ngo agera ku bantu benshi kurusha ariko nabyo bikajya hagati aho ngaho abantu bakicarana nabyo ntibabikemure kandi bishobora gukemuka nahoze mbiganira n'ababishinzwe nabo igisubizo kikaba nk'icyo ngicyo ngo mu gitondo aho mbere y'uko mpagera babiganiriye ariko nkababaza niko se mu gitondo mwabiganiriye nibyo ushaka kubikemura ariko bimaze imyaka ingahe nageze naho mbabaza uriya mugezi uhamaze imyaka ingahese twese ntitwavuze tukawusanga uri hari nigihe twavukaga washoboraga kubushobora kubyara amashanyarazi ariko noneho nejo bundi aho abantu batangiriye gukora ishoramari kugira ngo byaze amashanyarazi nabyo bikajyaho abantu bakicara gusaba bakajya mu biro bagatekana baka mu biro by'amashanyarazi utampa amashanyarazi urakoramo iki waba ukoramo iki kumbarira amashanyarazi tubuze gusa akaba ariyo mbwira ndashaka uko aboneka ntabwo wajya mu biro byo kubara ubukene ufite ujya mu biro bwo gukemura ubukene ufite izo nshingano z'abayobozi ndetse no ku baturage ubwabo icyo twifuza ni ukubashoboresha nabo mu mbaraga zabo kugira ngo birwaneho bashobore gukemura ibibazo bahangana nabyo niba hagiyeho amavuriro ibigo nderabuzima n'ibindi ibyo ari byo byose ni ukuvuga ngo niba biriho abaturage barabigana kugira ngo bibakemurire ibibazo niba ari amashuri niba ariho urayagana kugira ngo bikemure icyo kibazo inshingano rero z'ubuyobozi inshingano za leta ni ugushyiraho ibyo bigo cyangwa se uburyo byajyaho ariko byose bigiraho kugira ngo bikemure ibibazo by'abaturage n'abaturage nabo bagomba kumva ko icyo gihe bakemura ibibazo byabo ari uko bagana ibyo bigo cyangwa inzego zafatanya nabo kugira ngo ibibazo bikemuke ibyo ni kuri buri rwego rwose hano bambwiye ko ubundi mukwiye kuba mweza icyayi ndetse n'ikawa icyo cyayi bambwira ko kikiri gike hari icyayi hari ibireti hari uburyo bwinshi byakongerwa bikongerera ubushobozi n'imibereho myiza yanyu impamvu bitakorwa ntabwo nayumva iyo ari yo icyayi murakize muzi n'impamvu kitakongerwa hari inzitizi inzitizi ni iyihe ni ukutigira gusa ni uburangare gusa ni iyi icyo gihe ni ukuvuga ngo tugomba kubishakira uburyo tugafatanya tukabishakira uburyo amahanga akunda icyayi cy'u Rwanda akunda ikawa y'u Rwanda kandi nta na hamwe nzi babyifuriza ubusa babishakira ubusa oya barabyishyurira ntabwo ayo madivize muyashaka ntabwo muyashaka Eh none se iyo tutabyitabiriye nukuvuga ngo twahisemo kwibanira n'ubukene ariko ntabwo ari mwebwe mvuga gusa ni n'inzego zibishinzwe n'abayobozi banyu kandi iyo mvuga abayobozi ntabwo mvuga abashinzwe ubuhinzi n'ubworozi gusa abayobozi bose guhera ku nzego zo hasi kuzamuka n'abaminisitiri bakomeye cyane nabo birabareba ubundi bakomezwa n'uko buzuza inshingano zabo gukomeye nabyubahira nabyubaha ariko iyo utakorera abaturage ntabwo gukomera kwawe nabyo ukumvikana nabyo nabayobora abaturage bayobora abaturage ugomba kumenya ngo ariko aba baturage nabayobora icyo babuze n'iki cyo bashaka n'iki muri buri rwego habuze iki haboneka iki cyangwa hari iki dukwiriye kuba dukoresha uko gikwiriye kuba gikora niko abantu bakora niko igihugu nk'icyacu gifite ibibazo by'ingutu dushaka gukemura vuba na bwangu ngo tuve mu bukene niko gikora ko gikora kubera ko n'ubu umuntu ashobora kwibaza ariko perezida uruhande rumwe kuba dushima ngo turakora neza kandi ubundi akavuga ngo njye ntabwo ari byo mpimba ndahera ku biriho ibimaze gukorwa ni byinshi ariko n'ibigomba gukorwa kandi kugira ngo bigere ku inyungu zigere ku banyarwanda bose ni na byinshi kurusha ntabwo rero naza ngo nkubeshye ngo mvuge ngo tumaze kugera kuri byinshi reka twigendere buhoro reka twishime tutaragera aho tugomba kugera niyo mpamvu mvuga ngo no kubashimira ngomba no kubibutsa ko urugendo tugenda hari igice kinini kiri imbere tugomba nacyo kugenda kugira ngo tugere ku cyo twifuza kugeraho sibi siko bikwiye kumvikana nta bundi buryo nje nkababeshya ngo tumaze kugera kuri byinshi kandi koko tumaze kubigeraho ariko nkababwira ngo birahagije nimureke twigendere buhoro naba mbabeshya n'uwatekereza atyo aba yibeshya niyo mpamvu habaho kwibutsa niyo mpamvu habaho gusunika ngo twihute ni nayo mpamvu ntemera ko umushinga twatangira cyangwa twatangiye mwaka w'ibihumbi bibiri n'icumi ibihumbi bibiri na cumi ukabwira ubu ngubu turi muri ibihumbi bibiri na cumi na kane ukambwira ngo twaraye tubiganiriye ngo noneho ngende nizeye ngo ibintu bigiye gukorwa kandi umaze imyaka ine wapfushije ubusa ntabwo nanyurwa nabyo impamvu bitananyura ni uko aho warinze kumara imyaka ine utabikemura n'ubu kumbwira ngo wabiganiriye sinzi niba utagiye kongera gutwara indi ine iri imbere baturage rero mu bingenza rwose byatumye nza kubasura ni ukongera kwibukiranya gukorera hamwe gukora vuba gukora neza kureba inyungu rusange zitureba twese kubera ko ntabwo twifuriza ineza umwe ngo ndasigare inyuma cyangwa asigare ntacyo afite niba abantu benshi bari mu buhinzi n'ubworozi turashaka ngo tubiteze imbere buhinzi ubworozi bugirira umunyarwanda akamaro uhinge weze uhinge kijyambere usarure neza ujye ku masoko cyo gihe uvanemo ibigutunga n'umuryango wawe ariko uhahire n'isoko kugira ngo ugire n'ibindi birenze ibyo urarira gusa siko bikwiye ari amashuri y'imyuga mwasabye n'icyifuzo cy'igihugu cyacu guteza imbere amashuri ayo ariyo yose cyane cyane ay'imyuga kuko ay'imyuga atuma abantu babona akazi atuma abantu babona icyo bakora kibatunga gitunga n'imiryango yabo ibyo turabyifuza n'iryo shuri ry'imyuga rwose ndavaha mbibasezeranyije muri Nyabihu muzaribona ntabwo rizahera nka bya bindi bimaze imyaka ine ntabwo bizahera ibyo nabyo ubwo mbabwira n'ababishinzwe kugira ngo biboneke ubwo banyumvise bazi n'ikiguzi cyabyo kugira ngo dusezeranye ibintu hanyuma ntibabyubahirize bazi icyo bya ubwo ni byavuba kandi nzi ko ubushobozi bwo kuribona buhari ubwo ni ikibazo cyo kubishyira mu bikorwa gusa n'ibindi turabikurikiranira hafi ibishoboka turaza guhaguruka turebe ngo birabonetse bagezeho ibidashoboka ibyo nabyo twabibabwira tukababwira ko mwakwihangana gato igihe tugishaka ubushobozi ngo tufatanye ibyo nabyo ibidashoboka vuba tuzabibabwira ariko tubabwire n'inzira birimo reka ndangirize ku bindi bikeya hari ibyavuzwe by'umutekano iby'umutekano wabuze kuva kera muri Nyabihu ariko uwo mutekano mukaba ibibazo byawo mwarabikemuye ibibazo by'umutekano tugomba kubikemura tugashyiraho uburyo bubikemura burundu ntabwo ari ikibazo bimwe tuzajya tugira umutekano muke ubundi tugakemura ibibazo ukaboneka ejo bikongera ukabura hari utubazo duke tumaze iminsi muri ibi bihe by'imyaka ishize 2-3 biganisha guhungabanya umutekano wacu ariko umutekano wa mbere ushingira ku baturage ntabwo ushingira kuri abasirikare n'abapolisi aba nabo bafite uruhare runini ariko ntabwo ari buheraho aba ni abashinzwe kurinda abaturage kurinda igihugu igihe ibibazo by'umutekano byarenze urwego runaka naho ibindi byose babikora bashingiye ku byo bakorana namwe abaturage ku mutekano ubwanyu namwe mushobora kwiha umuturage ni abaturage mwebwe ni mwebwe umutekano ushingiraho kandi namwe mukeneye umutekano nimwe munawukeneye nimwe dushaka ko mubona umutekano kugira ngo mukore biriya bindi byose twavugaga yakemura ibibazo bikabavana mu bukene bikabatujyana mu majyambere aba basesera bakinjira mu gihugu bakaza mwagiye mu byumva bagendaga bakinjira bakagera no mu rwa mukuru w'igihugu cyacu bagatera amagrenade bakica abantu abandi bacitse amaboko abandi bacitse amaguru banyuza aha hose cyangwa n'ahandi rimwe akanyura ku muvandimwe cyangwa inshuti nta muntu ukwiriye kuba umuvandimwe ku muntu uhungabanya umutekano w'igihugu w'abanyarwanda ubwo buvandimwe ntabwo bukora ku bintu byo kwangiza umutekano ubuvandimwe bukora mu bindi turabyumvikanaho murabyumva kubera ko niyo wahishira umuvandimwe ariko iyo agiye gutera grenade mu isoko aba yabanje kugenzura kumenya niba nta wundi muvandimwe uri muri iryo soko arabanza akavugira ku muzindaro akabwira umuvandimwe urimo ngo yitaze abanze yigira iruhande yica abavandimwe b'abandi none se ubwo mwe mwumva bishoboka ko abantu babyemera ntabwo mukwiriye kubyemera na rimwe nibi navuze byiza tumaze kugeraho nibindi byiza dushaka kugeraho nk'abanyarwanda byose bishingira ku mutekano iyo byiza twabigezeho kubera ko mwatumye umutekano ubaho umuturage akaryama agasinzira bugacya mu gitondo akajya ku kazi ke nta nkomyi adatinya ngo arasanga urugo rwe barutwitse cyangwa arasanga umwana we bamwishe igihugu cyahora gihangayitse umwana usohotse umugore usohotse umugabo usohotse ugiye gukora akazi akagenda atazi ko ari busange abo yasize icyo gihugu abantu baba bashaka ikiki abantu baba bashaka ikiki nabo babikora bitwa ngo bafite n'abayobozi ngo barwanira politike yica abana ikica abagore ikica abantu bose ni politike nyabaki na politike mbi twagize ko ari ibyo yaturutseho neza ko tumaze kubikemura tumaze kubisiga inyuma yacu ntabwo dushaka kongera guhura nabyo imbere abo bantu bahungabanya umutekano wanyu. Icya mbere nimukwiriye kubaha umwanya na muto bameneramo kugira ngo bahungabanye umutekano wanyu. Ntibikwiriye nabusa. Igihe bazaba babameneyemo barenze babarenze bageze aho bagomba kuwuhungabanya, za nzego navugaga zindi zishinzwe gutuma badasubira iyo bavuye amahoro, ubwo ndaberurira ntabwo ndi bunyura iruhande. Uzajya bacika ntabwo azajya acika abandi. Ibi ngibi mujya mwumva abantu bavuga, njya numva erega isi tubamo natwe turayizi. Iyo mwumva amaradiyo bavuga ngo abantu ba ngo bafashwe, ngo bafunze, ngo babuze, ngo nubwo tutemera ko bahungabanya umutekano w'abantu, ngo ariko iki? Ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa. Usibye kubafata, turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose. Niba abantu bashaka kumenya ukuntu dufata uburemere bw'umutekano wacu w'Abanyarwanda, turaza kubibereka ku manywa y'ihangu. Sibyo? Ubu rwose nabyo mbibasezeranije nka bya bindi nababwiraga by'amashuri bigiye kuzana. Umuntu utonga arahungabanya umutekano w'Abanyarwanda kubera ko ngo arashaka politiki yo guhungabanya umutekano, mwayumvise. Bamwe kandi bitwa ngo barahungabanya, erega murabibuka bamwe bahoze hano bashaka kuyobora igihugu birabananira baragenda, bafata inzira baragenda, kandi baragaruka kugera gute. Ariko niba bashaka kugaruka ku neza, ubwo ni neza. Niba ari ku nabi, turabarusha ubushobozi bw'inabi ikemura ibibazo by'umutekano bashaka guteza Abanyarwanda. Muki ubu rwose ndagira ngo mbibabwire mwebwe mubimenye nabo babyumve kandi. Nabandi mu mipaka yo hafi hano bambuka imipaka bakaza abose ubundi ntibatuzi. Ni ibintu bishya bagiyemo ntibabizi, ntabwo baza amateka yabyo. Nibashaka ayo mateka ko tuyasubiramo, turayasubiramo. Ubwo rwose nta kubinyura iruhande, kubera ko niyo nshingano dufite. Inshingano dufite ni ugushoboresha Abanyarwanda kwiha umutekano no kubaha umutekano igihe byarenze ibyo bashobora kwiha ubwabo. Niyo nshingano, nta kindi. Numva atari yo nshingano ntabwo naba ndi hano, nta nubwo mwampaye inshingano yo kuba muri uyu mwanya ndimo ngo nyemere. Umutekano kandi iyo tuvuze ngo turashaka umutekano, ntawe twahutaje, ahubwo turavuga ngo ntuduhutaze, umuntu uri mu rugo rwe wihingira wiragiriye inka ze cyangwa wikorera ibindi uramushakaho iki uramushakaho iki abaturage bibereye mu rugo rwabo ahubwo abashaka abantu bajye bashaka nyine bajye bakurikirana abashinzwe umutekano bajye akaba ari bo bahangana nabo n'ubundi ko ari bo babisinyiye ko ari bo babishinzwe umwana umugore umugabo bibereye ku kazi kabo mu rugo rwabo umuntu arabashaka iki cyangwa baba yari igihe bakurikirana bakaza kuko ari igihe umuyobozi wanyu uko ari niba hari ibibazo bafite ubwo aba ari igihe babyitirira nibyo bishinzwe hari abajya ariko nyine ubwo hari abumva ko ariko mbere yuko bagera ku bashinzwe umutekano cyangwa mbere yuko bangeraho ubwo nabyo nyine barabizi umutekano rero umutekano turawubifuriza kandi turifuza ko mugera mu ruhare hanyuma tugakomeza gutera imbere ku bindi ariko twateye imbere no ku mutekano twiha ubwacu nta muvandimwe ukwiriye guhishirwa ku mutekano muke yabateza uwo ntabwo abakiri umuvandimwe wacu aba yabaye ikindi kintu tugomba kumufata dutyo rero hanyuma ndumva ibisigaye ari za politiki rusange zo kugira ngo dufatanye dukore imihanda twongere amashanyarazi twongere ubuhinzi twongere ubworozi twongere amashuri twongere kugira ngo abaturage bashobore kubona aho bivuriza kuko naho zendeba no mu mibare abana batoya impfu z'abana bapfa bavuka cyangwa bakimara kuvuka ziracyari hejuru umubare ni munini ntabwo bikwiye abana bacu kuva bakijya kuvuka naho bavukiye bakwiye kugira ubuzima bwiza turaza gukora ibishoboka byose umubare w'abana bapfa ugabanuke kuko ntabwo bikwiye abanyarwanda nabo bakwiriye ubuzima bwiza ni nayo mpamvu navugaga n'iby'aba mutekano ni nk'abandi bose bakwiriye ubuzima bwiza guhera bakiri bato kurinda basaza nabyo nta mpamvu hano muri Nyabihu naho zendeba umubare uri hejuru turaza gukora ibishoboka byose uri hejuru ndetse kurusha utundi turere two mu gihugu turaza gufatanya ntabwo dushaka kumanura gusa iby'igihugu muri rusange kuri izo mpfu ariko turashaka nuko na Nyabihu nayo ari uko bimera ntabwo byajya ahandi ngo bibure muri Nyabihu ubwo turaza gufatanya namwe rero ibisigaye rero reka mbifurize ubuzima bwiza ibihe byiza n'ibihe tugenda tujyamo byo kuzizihiza kwibohoza kw'igihugu bivuze amajyambere bivuze umutekano bivuze kugira ibyo abandi bose ku isi hariho hose bafite bagezeho kubera ko babikoreye kubera ko ari byo bibabereye n'u Rwanda ntabwo twasigara inyuma kuri ibyo ngibyo sibyo abinyuma hari ariko mwanyumvise harabicaye kure cyane mwumva mwakurikiraga aha ni byiza ndeka rero mbashimire kandi ngarukira hambi furije ibyiza byose murakoze cyane
nyakubahwa perezida wa Repubulika banyacyubahiro namwe baturage batuye akarere ka Nyabihu mugira amahoro amazina yanjye nitwa Bambarisha Chantari ndiwo mu murenge wa Jenda akagari ka Nyirakigugu umudugudu wa Gisozi kaba ndi mfubye ndera barumuna banjye mu byukuri rero nahuye n'ibibazo birebire ariko nyagasani witeka Imana yambaye hafi ndera barumuna banjye bamwe bakikishiye amashuri bigeza aho nyagasani anyigisha uburyo bwo gukora ubwo bamwe babikaga muri banke ngiye nafashe agasanduku kamwe bagaturika bajyaga baturiramo nkajya nizigama igiceri cy'ijana mu byukuri giye cyarageze nkamenye insanga 3500 nguramo agahene agahene karanyoroza kageze mu matungo ane ngurisha amabiri ngura ikibara njya kwifashisha amatsinda yo twabagamo kwizigama no kugurizanya akorera muri ADPR WSAD gubeho nguzamo amafaranga none ntera umurima wa karote wa murima wa karoti weze nza gusarura ndagurisha nza kubona isambu yanjye ifite agaciro k'4000 ndakomeza ndahinga ubu nkabana ringeze ku kintu gishimishije nkaba mfite depo yanjye mu ijende yo nguriramo ibirayi kaba ndi umudozi mfite atoriye kwikora kaba mfite ihene 5 kandi nigisha barumuna banjye mu byukuri rero ibyo byose nabigezeho ndi umwana w'umukobwa aricyo nshatse gushimiranya kubaho kuko yahaye abari n'abategarugori ijambo akaba nariyo mpamvu mpagaza n'imbere y'imbaga ingana gutya mvuga ndi umwana w'umukobwa kandi nkaba mpagarariye amatsinda yo kwizigama no kugurizanya mu murenge wa Jenda 11 akorana na WSAID gubeho ADP kaba nshimira cyane inyigisho mujya muduha nshimira n'umushinga wa ISTEF wita ku bana b'imfubyi n'abandi bana bugarijwe n'ibibazo kuko no gutinyuka kuvuga imbere yabo nabo babigize mu ruhare murakoze
arakoze Chantal gushima twakwakira undi
abayobozi mwese muraha nimugira amahoro nitwa Bizimungu Posiane tuye mu murenge wa Rugera akarere ni Nyabihu ikibazo dufite twakoreye rwiyemezamirimo w'umusiriranka mu mwaka w'2010 aza kugenda atatwishyuye amafaranga yacu twakoreye angana na miliyoni 2,564,064 n'amafaranga 250,000 twabajije inzego z'ubuyobozi bw'umurenge n'akarere niyo munsi nta gisubizo twabonye tukimara kumenya ko urwo rugomero rwa Nyamyotsi ya kabiri rweguriwe Ewasa twandikiye Ewasa kugeza uyu munsi nta gisubizo twabonye tukaba twibaza impamvu tutabonye amafaranga yacu
impamvu amafaranga yo niba ari byo muraza kuyabona
nangwa tutabonye igisubizo murakoze
bae wasa bagisubize bari hano iki kibazo buretse gato agira udusubiza wasira yes iki kibazo nk'icyo ngicyo umuntu mwinheritize property nk'iyo ifite imyenda y'abaturage impamvu bidakemuka niki
Murakoze nyakubahwa President wa Republic kibazo twarakimenye uyu mwaka yari funding ya inido niyo ya finances umushinga ariko
ikibazo mwakimenye uyu mwaka hashize igihe kingana iki cyo kibazo cyabo baturage mu kimenye
ashize ameza 3 nyakubahwa President
mwari mukwiye kuba mwarabishye muri igikise kuri miliyoni 2 z'amanyarwanda
tuzabishuranya kuba president
yes muziko ari umwenda mubafitiye
yes
cyangwa uwo muntu mwakoresheje abafite nta nyigo yindi nta kindi niba bamenye ko ari muyabahe vuba.
Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyakubahwa mwese muteraniye aha ngaha, nje cyo nshaka gikomeye cyane ni ugushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero, nitwa Nzabarinda Toneste alias Mashaza, nkaba mvuka mu murenge wa Rurembo wari umuhanya mu karere ka Nyabihu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndamanza kubashimira cyane nk'uko mwabivuze ku mutekano mwaduhaye udasanzwe ku 1998 ubwo twari twaboshwe n'intambara y'abacengezi. Aho hantu navuze muri Rurembo ha redikota zaduye niho abacengezi bakoreraga cyane. Ubu ngubu muri rusange akaba ari ahantu harangwa n'umutekano muri aka karere ka Nyabihu, bitewe n'ibikorwa by'amajambere byahageze cyane bituma umwanzi ahashwa n'ibyo bikorwa by'amajambere, ku buryo ubu ngubu iwacu rwose ni ukuryama umuntu agasinzira, mbese ni ukuvuga ngo umutekano ni wose, nta kibazo muri rusange gihari. Muri ibyo bikorwa rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwatugeneye, haje umushinga wa VUP, VUP yo gukura abantu mu bukene, kuko niwo murenge wa nyuma ukene cyane muri aka karere ka Nyabihu. Uwo VUP rero yakuye abaturage mu bukene cyane, ku buryo ubu abaturage bari ku kigereranyo nibura cyo guhinga, umuntu ahingaga hegitari imwe ayihinga ingano, kuko iwacu dukunda guhinga ingano cyane, waba uhinze hegitari ukasharura imifuka itatu y'ingano, ariko kugeza ubu ngubu ku rwego rwa tekinike tuzajya tuhasharura tone ebyiri z'ingano. Ibyo ni ibyo gushima. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, habaye gahunda ya Gira Inka, ni ukuvuga ngo mu murenge wa Rurembo dufite inka nziza kandi zikamwa kubera gahunda ya Gira Inka, n'abaturage ubwabo baragabirana, ku buryo nibura mu mudugudu ugizwe nk'abaturage bagera ku ingo zigeze ku 100 cyangwa se kuri 70, ni ukuvuga ngo harimo inka 50, nibura 20 niyo gahunda itari yageraho. Nabwo turateganya ko nibura mu myaka 2 iri imbere buri wese azaba afite inka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turashima mu bikorwa mwatugejejeho cyane. Urabona uno muhanda, uyu muhanda wa Ngororo Mukamira wari umuhanda rwose, ku buryo umuntu yaburaga uburyo yava Mukamira ngo atahe Ngororero cyangwa ngo ave Ngororero aje Mukamira, ariko kugeza ubu ngubu ni ukuvuga ngo ivuye Mukamira kugera hari Ngororero wateje agence ni iminota iterenze 20 umuntu akaba yagezeyo. Icyo ni igikorwa cyiza dushimira. Turongera tugashimira urugomero. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva kera tubaho, naje ubwanje nk'amashaza mfite imyaka 50, nari mfite basogokuru na basogokuruza, umugezi wagiciye ubaho, nta kintu twari tuzi wabyara uretse gutwara abantu gusa imvura yaguye. Ariko mu by'ukuri rwose ibikorwa nibyo bivuga, mu by'ukuri ibikorwa nibyo bivuga, twumiwe ku buryo ubu ngubu umuriro w'amashanyarazi ucanye, twabonye ari ibitangaza ni nk'inzozi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nsabe muri bimwe rwose, nyakubahwa sabye n'abo bayobozi, nsabe mu bikorwa byose byavuzwe, meya bivuzeho byinshi nanjye mvuzemo mu ncamake, uwabivuga bwakwira bugaca, nsabe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu bikorwa byose mumaze kutugezaho, mu byo dusaba nk'abaturage ba Nyabihu, turasaba ko itegeko nshinga ryavugururwa cyangwa rigasubirwamo, kuko nitwe twagitoreye, twe abaturage twagitoreye. Maze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, manda tukaba dusaba manda y'imyaka 3 kugira ngo nyakubahwa Perezida wa Repubulika tuzagutore, tukwereke ko Nyabihu ari Nyabihu nka yayindi. Murakoze, murakarama.
Arakoze Mashaza gushima. Turacyari mu ijambo ryo gushima. Twaba twishimira nde? Twishimiye umukuru w'igihugu cyacu Kagame Paul wakoze kudusura mu karere ka Nyabuye, wadusuye turasusuruka, watuzaniye n'imvura. Ndagushimira mubyeyi wankuye ahakomeye, wankoreye mu kigega cyawe bwite n'ikigahuhwe n'umuyaga wandemeye umurimo nkura mu bucakara bwo gusabiriza, nasanze uri inkingi y'igihugu. wanyijiri igisuzuguro muri rubanda waranyambitse baratangara nitera igitenge nkubita igitwenge nti ntore y'ikirenga akomeza utuyobore uwampaye nk'ipfundo ry'ubucuti gahore ku ngoma wanyubakiye inzu y'amatafari ahiye itatse ibirahuri databuja akiri ibisingizo byawe ngwino biganza bigaba ituze gahorana insinzi aburusha imiyoborere myiza biguhara bikangura batera uri umugabo wahaye abagore ijambo uti ntimusigare inyuma ku buringanire umukobwa n'umuhungu bijye bose ntawuhejwe abakubaza manda sibo mana yagusize amavuta abaturarwanda tuzaguha amandiza amategeko twabufite ubuhanga watwegereje amazi meza uti nimwisukure mubonereho kwesa imihigo muture neza ku midugudu turwanye ibizi wubatse amashanyarazi bikombe bigire byinshi wakuye abana mu mihanda abakecuru n'abasaza wadusanganije urukundo dusubiza mu buzima busanzwe muri dusasirane matora Rwanda form watwambitse inkweto nta ukirwara amavunja wubakiye abatishobo wihemba bice rucenyakatsi kuri no kumaza usakaza amabati n'urwererane wongeyeho ubwisungane mu kwivuza ariyo mituweli ingabo y'ubuzima ubuntu bw'inka waje neza usohokana rutagwabira mishikishe maryamasuka utihingura hirwa ngo uhaye n'ifumbire ikomoka ku nka twihangira umurimo turengera ibidukikije Kagame poroteri imbere kuri byose mu itegeko nshinga no mu rwego rw'igihugu rindatirwa abahizi ku miyoborere myiza n'ababuhinja baguhaye impundu uri intwari ruhamya nkaka kuri ba rwango rubisi kubera ibyaha ntibava mu byimbo baradimaguje mu rw'ikirenga ngo ntibashobora kuburana mu kinyarwanda aricyo sakaza ubumenyi kabaye ubutabera n'ibuganda n'ujya gusukura mu nda akanga kuza kwigenda intari gukubisa amaso ihinda umushyitsi urayihumuriza ituhumura ndi imfura imfubyi ni munyegere mbahaye imishinga n'amashuri ku buntu turwanye ubujiji n'ubukene kwa nta bukene akenyereye umutima mwiza Intare irange kubita urwamu yikubita agatwenge ubyerekana ku mitaka utanguranwa n'umubisha gutabara u Rwanda n'abarutudu twikirije amahoro n'amajyambere ni wowe wenyine wahamirije umubano mu Rwanda no mu mahanga mu guhindura umucango werekeza iwacu tubwene gihugu buri mu Rwanda sinsubira inyuma ibyo narahiriye nzabyubahiriza nko gucyura impunzi no kwegereza abaturage ubuyobozi nta kibazo kirenza akarere abaturage dufite imigabo n'imigambi yubaka igihugu tubikesha ubuyobozi bw'u Rwanda rushya Kagame Paul umaze guhashya umwanzi mu Rwanda urarwubatse ruhinduye paradiso nta rwikekwe nta buryari nta n'inyoni yabyumvise ngo turasimbuka mu majerita amacakubiri n'ivangura ry'amoko turwanye ruswa ibiyobyabwenge n'ingengabitekerezo ya jenoside wayihagaritse ku mbaraga kugira ngo bigerweho Kagame Paul waduhaye umutekano ubumwe n'ubwiyunge umuco na demokarasi iterambere mu majyambere arambye tukwifurije ijuru ry'abamarayika bacuranga baririmba aleluya hari kamanyana rije abakiriya b'imana yagiriye ubuntu yombanye w'intara y'uburengerazuba mugira amatano urwa
Elizabeth arakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mutwemereye twakwakira abandi baturage bane murakoze cyane
murakoze nyakubahwa wa repubulika nyakubahwa Perezida w'igihugu namwe bayobozi mbanje kubasuhuza ikibazo mfite ni ikibazo kirekeranye n'imiyoboro y'amashanyarazi kabayangororero birangije imyaka hafi 6 baratubaruye kubyononekaye turategereza turaheba ku itariki ya 15 y'ukwa kabiri 2011 twabibajije nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubwo yari yaje muramba muri ngororero atubariza umuyobozi w'akarere avuga ko ari ikibazo cy'amakonti y'abaturage ngo atari yagerayo ubwo abaturage bose amakonti twahise tuyajyana ku karere amalisiti yacu arakorwa ndetse na buri wese akajya abona n'umubare w'amafaranga agomba kwishyuzwa y'inguranwa y'ibyo byononekaye ubwo kuva uwo munsi tudiriga ku karere kugeza kuri uyu munsi ngo ntibyari byasohoka amafaranga ntarasohoka muri Ewasa niko badusubiza none nkaba ninginga nyakubahwa wa Repubulika nyakubahwa w'igihugu ko yatubariza muri Ewasa niba ayo amafaranga ashobora gusohoka cyangwa se impamvu yazirikayo iyari murakoze ntegereje igisubizo cyiza
mbere yuko mbaza Ewasa ndabanze mbaze n'abayobozi baka karere bibaho ubwabo ntibabaze Ewasa kugira ngo ibyishyure mwebwe abayobozi mwabaragije Ewasa byagenze uwari we wese na dusobanure
murakoze nyako wa president wa Republika nitwa Gedeon Ruboneza nka ndumuyobozi wa karere ka Ngororero nkuko uri mu mama yaramaze kubivuga ewasa yaduhaye amashanyarazi ikora umuyoboro w'amashanyarazi kuva ukabaya ujya mu Ngororero
we dusubirira mu mateka yose ibyo avuga nibyo cyangwa ntago ari byo
ibyo avuga mu byukuri nibyo ewasa rifite amafaranga miliyoni 179 ewasa iduha miliyoni 150 turazishyura asigara miliyoni 29 nazo mbajije muri ewasa twaravuganye bambwira ko mu byukuri ari mwiyi ngengo y'imari
y'umwaka bimaze imyaka ingahe
bimaze imyaka 3
bimatatu kubera iki
bimaze imyaka 3 ariko twari twishyuyemo miliyoni 150
imyaka 3 mwamukuye ko mwarayishyuye byose
nuko bambwiye ko bazayatanga mu ngengo y'imari ku buryo tutegereje ko bahita bayatanga kandi barabyemeye
ibyingengo y'imari we ntukabijyemo kuko ibyo birareba nyiri uwishyura uwishyura iyo kujya kukubwira impamvu n'iki wowe ntukabyumve jya wishyuza gusa uwo muturage ubishyuza mutishyura ibyo kuvuga ingengo y'imari we ntabwo abyumva waraburara cyangwa arabwirirwa urajya kumubwira iby'ingengo y'imari ntabwo abyumva
nikwa perezida burigaho icyo navuga ni uko bari abaturage kwa mugani baje kundeba ndabwira ntibazigwe bongera kugaruka konza bikurikirana nibwo najyaga muri wasa banyereka risiko bazitanze zagiye muri minikofini ku buryo utegereje amafaranga kandi wane nababwiye ko uyu mwaka ugomba kurangira muzi kubona amafaranga yawe
ubwo ni ryari aho hose wagiye byavuyemo kuzabishyura ryari
nk'ukwezi
amafaranga yarahari yarabonetse
arahari bamaze no kubikora nuko n'umwana muvuze ko navuga ingingo y'imari ariko ubundirangirano y'umwaka ku buryo umwaka agomba kuba yarangije mu kwezi kwa gatandatu
amafaranga niba hari iki kiyaziritse ni iki
wenda ni kuraba amafaranga ava muri ministeri akajya muri BNR yaba muri BNR tukayashyira ku makonti yabo kuko amakonti yamaze kuyatanga mu
ubwo se
bizakorwa
niyo yaba agenda n'amaguru aba yagenda mu byihutishe we na Ewasa mu cyumweru gitaha ubu turi kwa kane cyumweru gitaha kiriya tugiyemo muzabe mwabirangije aya mafaranga azabe yageze ku baturage mu cyumweru gitaha
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika
ibyo mugiye gukora se ubundi mwana niwe ukora n'ibyo
cyiza cyiza kandi kinyuze
urayabona rwose
ndategereza ntihanganye
Icyumweru gitaha natakugeraho uzanshakira
murakoze kumva ijambo nyakubahwa perezida wa repubulika namanza navuga amazina yanjye nitwa Nyiramihigo Elizabeth naturutse mu murenge gwa Bigogo mu kagari Karega mu mudugudu wa Mizingo mu ntara y'Iburengerazuba ndiwo mu karere ka Nyabihu ikibazo mfite ni ikibazo muri rusange ni kinini twarabaruwe tubaruranwa n'abakeneye ubutaka bari kuvuga ngo baje kudusaranganya ubutaka ariko twebwe twari dusanzwe turi gakondo turangije imyaka 7 tudahinga ubwo noneho haza komisiyo yabingira atubwira ko agiye kudusaranganya ubutaka twebwe aratubwira ngo ubwo turi gakondo tuzariho amafaranga
ubutaka bubonetse abuha abandi ku ruhande kuvugiye abahereye ubutaka bejeje gatatu twebwe tudahinga baraduhamagara ngo nituzane amakonte ngo baduhereho amafaranga baduhamagaye ngo nituzane amakonte baduhereho amafaranga
ikibazo nacyo bonda cyumvise
yego
abayobozi banyu nibande
abayobozi b'umudugudu
ababizi mwabigejejeho
na meya twakimugejejeho azanye azanye n'abayobozi baje ku
tugerere vuba nawe dusabe
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nkuko abivuze
icyo kibazo urakizi
ndakizi nyakubahwa
nicyo nkuko akivuga
ni ukuri
icyakunanije kugikemura n'iki
twarangije kubabarura mu kwezi kwa gatatu ubu dutegereje ko amafaranga bageraho nyakubahwa perezida wa repubulika
gutegereza kugeza ryari
bigendanye n'ingengo y'imari nyakubahwa perezida wa repubulika dufite icyizere ko aboneka
ubwo ni ryari ndashaka kumva igihe muzabishyura ariko se bimaze igihe kingana iki
nyakubahwa perezida wa repubulika nk'uko yabivuze ikibazo cyabo cyaje nyuma y'uko dusaranganye ubutaka bwa gishwati
ariko ni ryari
twatangiye kubabarura mu kwezi kwa mbere
nibwo cyatangiye ni ikibazo cy'uyu mwaka
yes
ariko muri aya mezi ubu turi mu kwa gatandatu abo bantu bandi bejeje gatatu mu mezi atandatu
nyakubahwa perezida wa repubulika aba mbere babanje guhabwa ubutaka noneho aba bazana ikibazo cyabo nyuma y'uko abandi bahabwa ubutaka batangiye
ariko cyari gikwiye kuba kizwe ntabwo ari ukuvuga ngo nibo bakizanye
bo ku ikubitiro bari bafite imitungo muri gishwati ubwo abantu basaranganaga amashyamba yabo yari ahari noneho haza kubaza ati ese ibikorwa byacu bijyanye na bite niho hafashwe umwanzuro
none se ubundi ega sinumva impamvu aribo bakwiriye kuba babaza ukemura ikibazo we ntabireba se we ntareba iyo mitungo nyirayo niwe ugomba kubaza ati imitungo yanjye iragenda bite ujya gukemura ikibazo we ntabareba abayumva imitungo izamera ite minisita kamanzi icyo kibazo urakizi ariko nawe gisobanura mwagiye gukemura ibibazo mutegereza ba nyiri imitungo bariho bazayibaza nibatayibaza mu byihorere
nakuze nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cyatinze gukemurwa kubera yuko hitaweho kubanza kwimura abaturage bagomba gushakirwa ubutaka abandi bari bafite umutungo ariko bafite ahandi babakorera kubara umutungo bitindaho ariko utwaranije kubarura
kubara umutungo byo byatindijwe n'iki
ni ukubera ko twitaye cyane cyane kubanza gutuza abari
nta wabikora byumvise
habaye ikintu cyo kurangara abonye ko perezida wa repubulika
none se urabinyura iruhande kandi ari ibyo ngibyo none se
ubu guhera muri ukwezi kwa karindwi turatangira kubaha amafaranga yabo twarangije kubarura imitungo hanyuma twateganyije amafaranga yo kubaha ingurane ku buryo mu kwezi kwa karindwi tuzahita dutangira kubikora
kwezi kwa karindwi ndumva ari kera ariko mwarabirangaranye ariko reka mu kwezi kwa karindwi gutangira muzatangire mubaha amafaranga
nibyo nyakubahwa perezida wa repubulika
amafaranga yanyu azaboneka
ye nuko murakoze imana ibongere umugisha
aba bose babibasezeranya tuzabibabaza buriya muzamekinge ishobora ko amafaranga y'abantu
bana perezida wa repubulika turabashimiye kuba mwadusuye nitwa Nambazende Faustin nkaba ndi umuturage wa hano mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu mwaduhaye umuhanda turabishima ariko hari amashamba yacu n'imyaka yononwe noneho dushaka inguranwa zayo harangiye imyaka itatu twarasinye baye batubajiye nimero za konte kuyabona byatubereye
nini Alex, ubwo bisobanuro uko yakobo bizi
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nibyo koko aha hafi mwanyuze hari inkangu ihari iri duka yatwaye mu kuyikuraho hari byabaye ngombwa ko hari aho dukenera mu mirimo y'abaturage tuza kubabarurira dushakisha n'amafaranga yo kubaha icyiza twarayabonye nkangu yacitse inshuro nyinshi
ni ryari icyo gihe biheruka
ibiheruka mu gihe cy'imvura ishize nabwo yarabatwaye ariko aya mafaranga y'abaturage amaze nk'umwaka urenga
ubone ryari
nyakubahwa perezida wa repubulika ubwanyuma ni mu kwezi kwa 11 ariko n'umwaka ushize mu kwa 4 yari yanacitse ariko icyo nashaka kuvuga ni uko amafaranga yabahari
ariko ndabaza jyewe ndabaza igihe mwabaruriye abo mwagomba kwishyura mwabaruye ryari
twarabaruye mu kwezi kwa 4 gushize turongera turababarurira mu kwezi kwa 11 amafaranga yose
twarashize umwaka ushize
si
ubwo hashize hagiye gushira imyaka ibiri
oya hagiye gushira umwaka hashize umwaka nyakubahwa perezida
ariko umwaka mubarura cyangwa mwarabaruye ariko bimaze umwaka mutarabishyura
nibyo nyakubahwa perezida repubulika twarayabonye
njye ndacyari ku mwaka mumara mutishyura abantu mwari mwayabuze
ntabwo twari tuyafite nyakubahwa perezida repubulika
kubera iki
kubera ko cyari icyiza ntabwo
hari amafaranga y'ibiza ariko
ndi kugira ngo ni ikibazo cyo ntabwo twabicunze neza nk'uko byagombaga ariko turayafite ubu ngubu icyiza ni uko tariki ya 26 z'ukwa gatanu twabigejeje muri 2024 kugira ngo amafaranga aboneke muri uku kwezi kwa gatandatu ndumva yakagombye kuzaba yabagezeho kuko biji zaba yara ni miliyoni 12 zirengaho gakeya n'igice
ariko ni amafaranga make ariko abatera ibibazo binini naya ryari ayo ngo muze ko muzayatanga ryari
ku kwezi kwa gatandatu kuko twamaze kuyatanga muri minekofine tuzaba twayabahaye azajyana n'ibije y'umwaka ku kwezi barayabona muri uku kwezi turimo
ukurikirane vuba bayabone birangire nabyo
turabikora nyakubahwa perezida wa repubulika barayabona
ariko rero kiriya gisubizo ndi kubona ntawe kirebana n'icyacu icyacu ni amafaranga y'imigenda yo ku muhanda amaze imyaka itatu na minisitiri w'intebe yageze ahatubwira ko tuzayabona mu kwa 11
yo ntayo yasobanuye
nyakubahwa perezida wa repubulika kuri kiriya kibazo cyo havutse ikibazo cy'uko barabaruye bwa mbere hazamo ikibazo cy'uko imibare yabonetse yagaragaye ko byagaragaraga ko atariyo turongera twandikira akarere ka Nyabihu n'uturere dutandukanye twose tunyuramo uyu muhanda ngo bongere bakorane n'abakozi bacu babisubireho barongera babisubiramo noneho amafaranga aza no kugabanuka cyane ugereranyije n'amafaranga twe twabonye twabonaga twebwe dukurikiye ko ni umugende wonyine twanyuzagamo kugira ngo amazi atazamanuka aza mu muhanda ntabwo ari ukuvuga ngo twarahariturage noneho tuza kubona ko amafaranga bwa nyuma yari miliyoni 36 arengaho gatoya ku baturage 374 turayashaka nayo ubu ngubu twarayabonye uko twagiye tubibona dutinze twagiye dushakisha ukuntu twahita tubishura nayo liste zayo zageze muri Minecofin mu mpera z'ukwezi mirongo itatu ku buryo nayo bazayabona mbese ikibazo cyose muri rusange cy'amafaranga y'abaturage kuri uyu muhanda wa Ngororero byose bari bafite ikibazo cyo kugira ngo twumvikane n'akarere ku mibare nyayo n'abandi bari abaturage bandi berekeranye n'ibiti twagiye dutema twubaka uyu muhanda ariko hakaza ikibazo cyo kuvuga agaciro kabyo imibare ntituyumvikana yose twarayabonye ku buryo nta muturage uri hano twumvikanye ku idosiye n'akarere tugifitiye ikibazo cyo kubona amafaranga bose ku kwezi bazayabona iyo umuntu yateranyije hamwe ni miliyoni 58 zirengaho gatoya kuva Ngororero kugera aha yose yarabonetse dosiye zayo zijyana Minecofin nta muntu azayabona
muyabishyure vuba rero
turayabishonye kwa prezida
nuko muduhaye igisubizo cyiza
nyakubahwa prezida wa repubulika banyakubahwa muri hano namwe baturage b'akarere ka Nyabihu mugira amahoro nitwa Mandegana Sipiriyani wo mu kagari ka Kareba umurenge wa Jenda akarere ka Nyabihu mpagaritswe hano no gushima kubw'imiyoborere myiza by'ukuri uko mundeba uku nari krane ngufu abakrane baza kunyirukana mva mu kazi banibutse ko umubyeyi wacu nyakubahwa yatuzaniye Girinka nsanga umugabo witwa Sekubanza Joseph mubwira ko nshobora kumuragirira inka antize inka ndayiragira nyibyaza umusaruro ngurisha imborera 178 ndangije nkari y'ubucuruzi nganyi y'ubucuruzi ndunguka nubakamwe inzu kugeza ubu ifite namba negisi n'umuriro ifite agaciro hafi ka miliyoni 8 ndangije ubwo nari mbonye ingwate nje mu ngana amabanke banguza miliyoni 2 ndacuruza ndakora ubu ndaguze nk'imirimo 3 ifite agaciro ka miliyoni n'igice mu byukuri rero tubikesha imiyoborere myiza turangije ubu mfite abakozi 15 mpemba buri munsi kandi abakozi twiteza imbere kuko iyo duhembye umuntu tuyahemba umuntu umwe kugira ngo amafaranga agire icyo amufasha nasizeho na koperative twanye ubukene nshaka abadamu n'abagabo 20 ubu ngubu bose narangije kubagurira inka mu byukuri rero tubikesha imiyoborere myiza murakoze
akoze cyane rwose
nyakubahwa prezida wa repubulika banyacyubahiro mwese muteraniye hano baturage b'akarere ka Nyabihu mwiriwe nitwa Nyiraturwa Koye Sylvia abantuye mu karere ka Nyabihu umurenge wa Kabatwa kagari ka Rugarama umudugudu wa Remera mpagaze hano nje gushimira nyakubahwa prezida wa repubulika Paul Kagame igihe yaje iwacu ikabatwa yadusezeranije ko azaduha umuhanda akaduha amashanyarazi akaduha amazi none nyakubahwa perezida wa repubulika imvugo yabaye ingiro ubu mudamu w'ikabatwa arakandetere buteri nyakubahwa perezida wa repubulika ariko ibyo byose tubikesha umutekano kuko umurenge wacu w'akabatwa wegemeye ishyamba ry'Ibirunga twari dufite intambara y'abacengezi ariko umutekano ni wose turahinga turapakira turarya turaryama nyakubahwa perezida wa repubulika mu bijyaniranye n'ubuhinzi bwacu aho intambara y'abacengezi ihagarariye nk'abaturage b'umurenge w'akabatwa tumaze kwigurira imodoka 30 zipakira ibirayi byacu ndetse no kubera umuhanda mwiza n'iz'abaturanyi mu bihugu by'abaturanyi b'i Burundi nazo ziza kubipakira nuko nyakubahwa perezida wa repubulika sinabura kugushima mu nyigisho duhoza ho buri munsi z'ijambo uburinganire n'ubwuzuzanye ariyo mpamvu muri ubwo buringanire n'ubwuzuzanye nashoboye guhagarara aha ngaha nk'umugore kuko nawe arabishoboye nuko byose birashoboka imvugo niyo ngiro nyakubahwa perezida wa repubulika mwarakoze
arakoze Sylvia nyakubahwa perezida wa repubulika ndabona bari bafite ibitekerezo ndetse n'ibibazo barangiye bagira ngo inzira kurutwaza akarere ka Nyabihu Twongere tubashimire cyane kuri uyu mwanya utagira ukusa mwatugeneye. Tujyana ku musozo. Twongere dushyireho morali nyinshi. Tubashimira cyane ko mwadusuye mukaba mutugejejeho impanuro ndetse n'ibitekerezo byinshi. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika.